wonke umdali waziswa ngenhlanganiso eza kube ibanjelwe kwiholo yoluntu. Namhlanje malanga ngensimbi yesixhenxe sishukuxa umbandela wolutsha olungaphangeliyo olukomahlalela apha elokishini. Niyacelwa ke bantu nifike ngokungaboleli
bebengasifuni nasemsebenzini. Uyasebenza nezitya zakho ezibekwa phandle ezezintsha neekati ezigabhathini. Wena eza kunezityala ohlala nazo ephandle nokutya yawutyela phandle kwamlungu qeshiwe. Wakulala ungenapasi ulala endlini ekufike kusuku khatyucawo ungankqonkqozo wekhatyucawo. Loo nto yenze ngenye ixesha ulale phandle ungalali endlini buza ubanje